امریکاف امتش کوتامنی سوتا مگالامینیا پولیس کیسات کران اورومو استریت جدمو یوکان کرا اورومو جدمو هارو موگاسمه سمبتا دبریکانا ایبفمه بنامه قپی کنرتی انگونی مگالامینیا پولیس سیم پول سنتر یوکانمو میسنسی منا مری مورتی سیرا مگالامینیا پولیس اکسمس میسنسون نی فوگنون نواسورومو ارگمانی تورن یاد کنا کدی سنیمو بکبوا منا مری مگالامینیا پولیس Kanana Jaffa Abdi Warsame Yotan Manamare Bulchisa Magala Minneapolis Yesudan Ragasi Season Nannon Karankun Itimogafame Cedar River Side Jerama Gafia Mandura Soran Baka Bua Magala Minneapolis Mr. Warsame Gafaterra Jelkabne Garakopid Denga Dege Gefame Jechun Kasambata Gefame Tichena Sorada Kankindes
Karam maka romoti mogga famkuni dan dia freso gar kaaba gar kara sider kudani shaneso gam kibbatin jiru abdi warsame gafasin duratti akka maka romoti kara mogga san man mari magala Minneapolis diese tafanne jennan jirja kafne achin duwa wana fedda bar.
First of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak to the Voice of America Oromo service. I thank you very much. Yeah, this is a city decision because this was a city street.
Wan dura viyo afan romo charrakan wana kenna if guddo galate fachu barbaade ani ummat afrika heddu bakkuboye ojjed ummat ambakkuboye ojjed heddu keessa ali guddaani ka afrika gama bahati duf ummat afrika gugurdo kan keessa tokko sagoromoti ana anjira dukeessa nanno brooklyn fi minnesota gam gamalleni ummatu meddu afrika kana keessi jiraat tani caala tammo akmisens man mari minnesota abdi warsame kanatti nami ala minnesota dhulleni qodoromo magala tan keessa qabachu dandeet hubateetin wan dumbe ko danda
oromo be more visible and you know be more present and I think that for me was the main thing was to give hope to my community
oromo ne tani caala mullachu qod qabachuuf abdi guddo qabachuuf tana wanni guddoon saba romo ambak bu'ee fille wanti guddoon tanum ana fille wanni guddoon tanum magaalitun teenne jechisiis abdi isaanille kennaaf ilmaan isaanii sitti dhalatanii asitti guddatan tanumaafuyyu aadaa isaaniitii fi afaan isaanille guddifachuuf qod qabachuu danda'an isaaniif anilleen tunin waan guddoon gammachiisaa ta'e nufammo wanni guddoon jedha abdi warsaame wanni guddooni nami eenyummaan isaa mirkanoofteef hujii isaatiin galateeffachuun afaaniif aataa isaa guddisuun faarsuun qoodinni magaal keessa qabu mirkaneessuun waan guddoo jedha yaad kanammoo adoo jaarrolee oromoo ijoollee kaa'imaatiifi nama akkakkaatiin wal mari'annu waan isaanii yookaan aadaan isaanii akka fedhan yaadi kunnaa dhufee jedha sanirratti arginee jennaan miseens gargaraa yookaan koree gargaraa dhiyeessine tunin akka marii dhiyaattee jedha
how they wanted their community to their name their culture and their values to be highlighted so I came about
akka ada isani enumma sani fedan argine sunirra kai akka wadakka lafa ke satti riverside ratti karam tokko maqasani tin yamom yadi yes enumma sani afani sani ake sumat magaltan ke sa qod isani ke sa guddani enumma sani mullisu fakata yat kan diesine yen fakkeenyaaf akka miseensi man marii kanaatti biyyi cuuf keessatti saba tokko qoodinni lafsuun ammoo lafitti dhufsuun qabaatutti qoodinni qabaatu jira fakkeenyaaf leendan keessa yoo dhatte ameerikaallee yoo dhatte naannoo maqa gosa tokkootiin yaamanitti jira fakkeenyaaf jarman taa'uun fa'aa jedhan minnesota keessallee naannoo gargaraa kan maqa sabaatiin yaamanii jiraa jedhu namni maqa kana argamoo akka jecha abdu warsaametti eenyummaa oromoo arge eessa akka dhufan aadaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii hubate beekuuf danda'a jedha sabi kamiyyuu eenyummaa isaatiin kabajamuun hojii isaatiin galateeffamu mul'achuu malee jedha.
Nama armaan duratti gaafan keessaa gaafasitti itti gaafatama hawaasa oromoo Minneapolis Minnesota akka ta'e Hassan Hussein gaafanne karaan kun faayidaan inni irra qabaachuu danda'a oromoon karaa kanarra bu'aa maalii argachuu danda'a maal maal keessatti hojjechuu danda'a jenne gaafasitti gaafanneedha.
Magaalaa kana keessa akka irra keenyatti oromoota gara 40,000 gahantu jiraata kun immoo. Hedduun isaanii lammii biyya kanaati. Sagaleen isaanii dhagahamee magaalaa kana keessatti maqaan Oromoo yaamamu jiraachuun kun hedduu nu gammachiisa. Maaliif yoo jettee addunyaa keessatti maqaan maqaa Oromootiin yaamamu kana dura jiraachuun dhageenye kanaaf hawaasni keenya hedduutti gammadee waan kanatti. Akka tarkaanfii guddaa tokkotti ilaalla jechuudha. Agarsiisa aadaa yeroo irraa yerootti agarsiisuu ni danda'ama. Waan akka daldalaa ayana daddaachitti qopheessuun dandaama. Sagantaan daddaachi irratti deemuu danda'a. Kabiraammoo inni guddaan namni dhufaa karaa san dhufee darbu hunduu maqaa kana yoorgu Oromoon magaalaa kana keessa jiraachuu fi sagaleen uummata kanallee magaalaa kana keessatti guddaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Seenaan uummanni Oromoo magaalaa kanatti qabu akka barreeffamu gochuu milkii gaggaarii kana fakkaatan argachuu waan dandeenyuu fi hojiin guddaan hawaasa keenya keessatti hafe jechuudha. Hojii sagalee keenya dhageessisuudhaaf wal ta'uu barbaachisaa. Wanni kana caalaa immoo ani abdadhu akkuma amma namni kun proposalii kana dhiyeesse proposaliin kun akka fudhatamu godhe guyyaa tokko walma Oromoo tokko bakka isaa bu'ee uummata kennaa akka bakka bu'u magaalaa Minneapolis ta'ee Seent Paulitti guyyaa tokko sagalee kenna mul'isu abdii guddaa itti qabna jechuudha.
Gaafa gumoo kana Oromoo Street jedhan kana kana moggaasanii bananitti bakka buutota hedduutti dhufe bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessa Seent Paul keessa bakka buutota uummata Oromoo hawaasii Oromoo namni hedduun itti dhufeetini garii as keessa dubbaa tokko miseensa mana marii magaalaa Minneapolis Abdii Warsaameeti innillee akka namni Oromoo isaa waliin hojjetu namu wal galateeffate waan hedduu waliin akka hojjechuu danda'an dubbate gammachuu akka akkaatiin simatanii qophiin tun akkana fakkaata.
Community Galatoma, thank you very much. What we have here is a couple of other elected officials. Representative Phyllis Khan, who represents this area, and she's here to support us as well. So one more. We also have my colleague Cam Gordon. He's also a council member, and he used to represent this area for a long time. So give a shout out to Cam as well. Thank you, everyone. Thanks to... We have a senator as well. We have a state senator. Thank you very much. And we also have Najaha. Thank you to Najaha for all the hard work you did. Thank you, Najaha. Round of applause. And to the Oromo community, Sena, with Garma, thank you very much as well. Everybody who supported us, thank you. This will always be here. Always be here. So thank you very much. We appreciate you. And we are always here for you. You can call my office. You can call Phyllis. You can call Kerry. Now we know what Oromo is. They will be able to help you as well. Okay?
Ilmaan Oromoo hundumtu asitti argamtan galatooma. Wanni kun waan jalqabaati. Maqaa keenyaan karaan kun banamuuni. Magaalaa Minneapolis keessatti qoodni nuti qabnu lakkaa'amaa jira. Asitti fudhatama argataa jirra jechuudha. Kun jalqabaa itti fufaa jabaadhaa galatooma.
Namni hundi as dhuftanii kana waan kana carraarraa fudhachuuf kuni nama hundaa fi waan qofaa miti biyya keenya hundaa fi nama gammadaa
gammanneeni. Hundinuu akkasi hojjetee bu'aa kana fiduu qaba. Namni baay'een bu'aa buusuu danda'a. Kanarraa kun tokko jennee lama jechuun deemna. Kanaaf akkasi ba'uun baay'ee barbaachisa. Akka jara kanneen bira dhaabbatanii akka gargaartan isin jenna.
Gamkaaniin ammoo bulchiinsummaan magaalaa Minneapolis keessatti karaa tokkollee maqaa Somaalee Street jedheetiin moggaase. Karaan Somaalee Street jedhan kun akkan jedhe 6th Streetii fi Cedar Avenue karaa jedhan 15th Avenue South jedhamirratti moggaasan. Qophiin teentaa irratti hanuma ansoora halakeeti. Gamkiyyaan nagayaan bulle.